Banaki obatakabanira okutumbula ebyobulamu bazzeemu okulaga obwetaavu obw'okubangula bannansi kabi akali mu ggwanga olw'enkozesa empya ey'eddagala ekivuddeko obuwuka okubanga bwaguba kati obumu tebukyawulira ndwadde tebukyawulira ddagala kye bayita antimicrobial resistance. Bano nga bakulembeddwa aba Community Health and Information Network Chain bagamba nti Africa esinzeemu ekizibu kino ng'ebitundu 27 n'obutundu 3 ku 10 ku buli bantu emitwalo 10 bafa olw'ekizibu kino eky'obuwuka obutawulira ddagala nga bano basinga bafa mu Kenya akafuba n'omusujja gw'ensiri ng'obagasse. Regina Kamoga akulira Chain ategeeza nti okuziyiza kaakano kwe kwetaagisa olw'okanganga ekizibu kino okuyita mu mpenda ez'enjawulo omuli okugira amaduuka agatunda eddagala obutatunda buli kika kya ddagala kusse okwongera okulungamya enkola y'emirimu gy'abasawo n'okubiriza bannayuganda bafeeyo obutamala geetuminkiriza kumira ddagala nga tebaafunye kuwabulwa ku wabasawo. Babadde ku mukolo ogw'okusima Regina Kamoga ng'omu ku bakyalo 8 mu nsi yonna abalwanyi okwanganga ekizibu kino ekya antimicrobial resistance. Abakulira Chain okuli Dr. Nathan Muyinda kw'ossa Gladys Nalukenge ng'ono yatwala ebyenzirukanya y'emirimu baliko bye battaanya.
N'okubiriza abantu bafa mu community ebiseera ebisinga obungi lwakuba nti tuba tetubayigiriza nnyo era boogenda mu community ezisinga obungi ojja kwesanga omuntu oli agambye nti yagenze ow'omusawo omuganda kuba alowooza bamuloga era n'alekayo emitwalo 20 naye bw'ajja mu drug shop ajja kugamba nze nnamu 13 naye ng'obuzibu buli basicale kukutegeera mugaso gwa kintu kyagenda okukola ki. So abasawo bano mbakubiriza nti tugezeeko okunyonyola abalwadde
embeera eno eya antimicrobial resistance zeerawo kiba kitegeeza nti obuwuka obwaleeta malaria oyo mu bubiri gwo bwagonera ebiseera ebiyise nga wamira eddagala nga bw'oyagala singa omusawo bwe yakugamba oluusi n'ogenda n'oligula ng'omusawo takulagidde kale embeera eyo n'ejja mu mubiri gwo kitandikira ku ggwe nange n'olwekyo twefeeko mu by'obulamu.